Remember where you're coming from. Zambian Music Publishers.co.
Leka nipange chiko.
Hello.
Ambuye mwana wanu nene badwila ku Zambia. Na unavinyi njanso via pesi ni kamba. Umoyo wenzibu ino kubebi sini zanama. Mshua ni lejioni papa lionse kuni nyengirera. Things have never been easy kalezo sati boza. Tushanshira mapimpelo hawa haya keni ntota. Sini za blema muntolo yamba voso ntasonta. Kutenze kuwa zungu sembe mebi nenze ponsta. Fikila kumalo kwevi ntovache duo buwera. Olo chechi ni mzungu ndiye tiretera. Bewela na mfute penze tiuja za sevya. Sunu ziwa ngati ndimwe echifwa na malaria.
Ambuye, I'm calling to tell you what I've been going through. Chaona mensa na chambo matukulimu. Mwase ni za kamba. I'm calling. Niku toko za nipo nirenga. Mati chikondi chanu nifono chiona. That's why I'm calling.
Kote ni kuzivishe.
That's why I'm calling.
Kote ni kuzivishe.
That's why I'm calling.
Kote ni kufoto kozele.
That's why I'm calling.
Kote ni kuzivishe. Na kwa ni sopanga mpofu kuona sogolo mumtima. Kwa manso lola chihulu kumva kugunda kwa mtima. Satana alikuno bwana ndi alipandalama. Wafianta pali ponse, church na manyumba. Vigolo lokupaya na matenda niyo sakamba. Vichitiramo kufaluta ni kupena. Apa mkaza kwa niso nkala mamuno wa mkazi mzake. Na futi mamuno nkala mkazi wa mamuna mzake. Na donsa mado yole mba push to open. Giving in my best but last I was forsaken. My bridge up kwa nyika tizaya chumpa na ntambo. Maunga futi kire apa lipilo ni mtembo.
Ambuye, I'm calling to tell you what I've been going through. Chaona mensa na chambo matukulimu. Mwese ni za kamba. Chikondi chanu nifono chiona. Umoyo wanifuta. That's why I'm calling.
Kote ni kuzivishe.
That's why I'm calling.
Kote ni kuzivishe.
That's why I'm calling.
Kote ni kufoto kozele.
That's why I'm calling.
Kote ni kuzivishe.
Ambuye, I'm calling to tell you what I've been going through. Chaona mensa na chambo matukulimwe. Ponse ni za kamba. I'm calling. Nikutoko za nipo nirenga. Bati chikondi chanu nifono chiona. Umoyo wanivuta. That's why I'm calling.
Kote ni kuzivishe.
That's why I'm calling.
Kote ni kuzivishe.
That's why I'm calling.
Kote ni kufoto kozele.
That's why I'm calling.
Kote ni kuzivishe.
Remember where you come from. Zambian Music Publish.co.
And Beats Music.